Hey yo, this is another one coming in from Bingo. Dedicating to all the sexy ladies. Give it a lot of money.
Wananipenda, ikiwa sina pesa wadem wananiheba, kufika west nile style, load and flavor, pingo ni mimi na jina nyuma microphone, na piga rapo mingi yote natokia flavor, na wingi wako na masweli kama kichwa na blazing, big up promoter, Gap aka Tikuna.